Luka 14.
Patsikulina la sabata, Yesu adakaja kwa mkulu wina wa gulu la Afarisi. Ndipo Afarisi anzake ankamupenyeteta. Pomwepo pamaso pake panali muntu wina wa mbulu. Yesu adafunsa akatswiri amalamulo ndi Afarisi kuti,
kodi malamulo amalola kuchitsa munthu patsikula sabata kapena ayi?
Koma iye adangoti chete. Tsono Yesu adatenga munthuyo, ndipo atamchiritsa adamuza kuti azipita. Kenaka adawafunsa kuti,
ndani mwa inu bulu wake kapena ng'ombe yake itagwa mchitsime patsikula sabata sanga itulutse pa sabata pamwepo?
Iwo adasowapo yankha. Yesu adaona kuti anthu amene adaitanidwa kudzadya nawo ankadzisankhira malo aulemu. Tsono adawaphera fanizo adati,
wina akawira na kuphwando la ukwati, usamakhala pa malo aulemu ayi, chifukwa mwina kapena adayitananso wina waulemu koposa iwe. Ndiye iye uja amene adayitana awiri nonsenu nkudzakuwuza kuti, pepani, patsani awa malowa. Apo iwe udzachita manyazi pokakhala pa malo otsika. Koma akakuitana, kakhale pa malo otsika, kuti amene adakuitana uja adzakuwuze kuti, bwenzi langa, dzakhale pa malo aulemu pano. Apo dzalandira ulemu pamaso pa onse amene uli nawo podyera. Pachoto aliyense odzikuza adzamchepetsa, ndipo aliyense odzichepetsa adzamkuza.
Yesu adawuzanso mfarisi uja amene adamuitana kudzadya naye kuti,
ukamakonza chakudya cha masana kapena cha madzulo, usamayitana abwenzi ako kapena abale ako kapena fuko lako kapena anzako achuma, chifukwa mwina iwonso adzawuyitanako, motero udzalandira tumphotho yako. Koma iwe ukamakonza phwando, uzitana mphawi, otsimphina, opunduka ndi akhungu. Apo udzakhala odala, chifukwa iwo alibe kanthu koti nkukubwezera. Mulungu ndi adzakubwezera pamene anthu olungama adzoka kwa akufa.
Munthu wina amene ankadya nawo atamva zimenezi adauza Yesu kuti,
ngodala munthu amene adzadye nawo mu ufumu wa Mulungu.
Koma Yesu adamuphera fanizo adati,
munthu wina adakonza phwando lalikulu nayitana anthu ambiri. Nthawi ya phwando itakwana adatuma wantchito wake kukawuza oyitanidwa aja kuti, bwerani, pakuti zonse sakonzeka. Koma onsewo mmodzi adayamba kupereka zifukwa zokanira. Oyamba adati, ndidagula munda, tsono ndikuyenerayo kupita kuti ndikawone. Pepani sindibwera. Wina adati, ndidagula ng'ombe 10 za pagoli, ndiye ndikukaziyesa. Pepani sindibwera. Ndipo wina adati, ndangokwalira tsopano apa, choncho sinditha kubwera. Tsono wantchitoyo atabwerako adadzasimbira mbuye wake zonsezo. Apo mwini nyumbayo adapsa mtima, nawuza wantchito wakeyo kuti, pita msanga ku misewu yayikulu ndi yaying'ono ya mu mzinda muno, ukapeze anthu osauka, otsimphina, akhungu ndi opunduka, ukabwere nawo kuno. Atabwerako ntchito uja adati, bwana, ndachira zija munandilamulazi, koma malo akalipobe. Apo mbuye uja adamuza wantchitoyo kuti, pita ku misewu ndi kunjira zakunja kwa mudzi, ukawakakamize anthu kubwera kuno kuti nyumba yanga idzaze. Kunena zoona, mwa anthu amene ndidawayitana aja palibe ndi imodzi yemwe amene adzalilawe phwando langali.
Chikhamu cha anthu chinkatsagana ndi Yesu. Tsono iye adatembenuka nawawuza kuti,
aliyense wofuna kukhala ophunzira wanga azikonda ine koposa atate ake ndi amayi ake, mkazi wake ndi ana ake, abale ake ndi alongo ake, ndiponso koposa ngakhale moyo wake omwe. Aliyense amene sansenza mtanda wake kumanditsata sangakhale ophunzira wanga. Wina mwa inu akafuna kumanga nyumba yosanja, kodi suja amayamba wakhala pansi nkuwerenga ndalama zofunika kuti aone ngadali nazo zokwanira kuyitsiriza? Akapanda kutero, mwina adzayika maziko nkulephera kuyitsiriza. Apo anthu onse poona zimenezi adzayamba kumseka, adzati, Mkulu uyu adayamba kumanga nyumba, koma adalephera kuyitsiriza. Chimodzi modzinso, kodi ndi mfumu iti popita ku nkhondo kukamenyana ndi mfumu ina, siyamba yakhala pansi nkuganiza bwino. Imaganiziratu ngati ndi asilikali 10,000 ingathe kukamenyana ndi mfumu ina ija, imene ikubwera ndi asilikali 20,000. Tsono ngati singathe, idzatuma nthumwi kukapempha mtendere, mfumu ina ija ikali kutali. Chonchonso aliyense mwa inu, amene sasiya zonse zimene ali nazo, sangakhale ophunzira wanga. Mchele ndi wabwino. Koma ngati mchelewo watha mphamvu, mphamvu zakezo nkuzibwezeranso nchiyani? Ulibenso ntchito ngakhale pa munda, kapena pa dzala, amangoutaya basi. Amene ali ndi makutu akumva, amve.